Deuteronomy 32 verse 1. Bekani indlebe nina mazulu ngiyakhuluma. Umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami. Verse 2. Imfundiso yami yakuconsa njengemvula, inkulumo yami ichithe njengamazolo, njengomkhizo ohlazeni, nanjengezihlambe etshanini. Verse 3. Kuba ngiyakumemezela igama likaJehova, nikeni uNkulunkulu wethu ubukhulu. Verse 4. Uyidwala, msebenzi wakhe uphelele, ngoba zonke izindlela zakhe zingukulunga, unguNkulunkulu wokuthembeka, ongenakonakala, ulungile, uqotho yena. Verse 5. Bonile kuye, abasibe abantwana bakhe kuyisici sabo, bayisizukulwane esiphambeneyo nesiyisigwegwe. Verse 6. UJehova nimvuza kanjalo ninabantu abayiziwula nabangahlakaniphile na? Akasiye uyihlo owakudala na? Wakwenza, wakubumba. Verse 7. Khumbula izinsuku zasendulo, ubheke iminyaka yezizukulwane ngezizukulwane, buza kuyihlo, uyakukulandisa nasemalungeni akho akutshele. Verse 8. Lapho phezu konke wazinika izizwe ifalazo, lapho wahlukanisa abantwana babantu, wamisa imikhawulo yezizwe njengokomumo wabantwana bakwa-Israyeli. Verse 9. Ngokuba isabelo sikaJehova singabantu bakhe, uJakobe uyisiqephu sefa lakhe. Verse 10. Wamfumana ezweni elihlane, naseqwatheni lomkhulungwane, kwahlonga sibi, wamzungeza, wamnakekela, wamgcina njengenhlamvu yeso lakhe. Verse 11. Njengokhozi olunyakazisa isidleke salo, lubhakuza phezu kwamazinyane alo, wawelula amaphiko akhe, wabathatha, wabathwala ngezimpaphe zakhe. Verse 12. UJehova yedwa wamhola, akwabakho uNkulunkulu wabezizwe naye. Verse 13. Wamkhwelisa ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, wadla izithelo zamasimu, wamuncisa izinyosi edwaleni namafutha eweni lentsengentsha. Verse 14. Namaqhanga ezinkomo, nobisi lwezimvu, namafutha amawundlu, nezinqama zohlobo lwaseBashani, nezimbuzi, namanoni omongo kakolweni. Egazini lezithelo zomvini waphuza iwayini. Verse 15. UJeshuruni wayesekhuluphala, wakhaba, usukhuluphele, uzimukile, uchachambile, wayesemshiya uNkulunkulu wamenza, walidelela idwala lensindiso yakhe. Verse 16. Bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso. Verse 17. Bahlabela amadimoni angesibo uNkulunkulu, uNkulunkulu ababengabazi, uNkulunkulu abasha, abasanda kuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Verse 18. Idwala elakuzalayo, awusalinakekeli ukhohliwe uNkulunkulu wakudalayo. Verse 19. Jehova wakubona wanengwa yibo ngenxa yokuncokoloza kwamadodana akhe namadodakazi akhe. Verse 20. Wayesethi, ngiyakubafihlela ubuso bami, ngibone ukugcina kwabo ukuthi kuyakuba yini ngokuba bayisizwe esiphambeneyo, abantwana okungekho kubo ukukholwa. Verse 21. Bangivusela umhawu ngokungesiye uNkulunkulu, bangithukuthelisile ngamazi abo. Ngiyakubavusela umhawu ngabangesiso isizwe, ngibathukuthelise ngesizwe esiyisiwula. Verse 22. Ngoba umlilo uphenjiwe entukuthelweni yami, uyasha kuze kube sendaweni yabafileyo ngaphansi, uqede umhlaba nezithelo zawo, wokhele izisekelo zezintaba. Verse 23. Ngiyakubaqwabelela izinhlupheko, ngiqedele imicibisholo yami phezu kwabo. Verse 24. Bayakuphela indlala baqedwe ngokushisa komzimba nayisifo esibuhlungu, ngibathumela amazinyo ezilwane, kanye sihlungu sezikhasayo othulini. Verse 25. Ngaphandle inkembe yakwaphuca ingephe phakathi emakamelweni izinsizwa izintombo oncelayo kanye nempunga. Verse 26. Bengiyakuthi ngiyakubaphephula ngiqede inkumbulo yabo kubantu. Verse 27. Uma bengingesabi ukuncokoloza kwezitha funa bamelene nabo baduke, funa bathi isandla sethu siphakeme, uJehova kenzanga konke lokhu. Verse 28. Ngoba bayisizwe esimasu aso aphelile, akukho ukuqonda kubo. Verse 29. Sengathi ngabe hlakaniphile ukuba bakuqonde lokho bazindle ngokugcina kwabo. Verse 30. Emuya ngagxosha kanjani inkulungwane? Ababili bangabhengula kanjani izinkulungwane eziyishumi uma idwala labo lingathengisanga ngabo uJehova ebengabakhapheli na? Verse 31. Ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu, nezitha zethu ziyakubona. Verse 32. Ngoba umvini wabo ungumvini waseSodomo nowamasimu aseGomoro, izithelo zabo zizithelo zenyongo, amahlukuzo abo amunyu. Verse 33. Iwayini labo liyisihlungu sawodrago, lingubuthi obesabekayo bamabululu. Verse 34. Lokho akubekelwelwe kimi kunamatheliswe engcebeni yami na? Verse 35. Ngeyami impindiselo nembuyiselo ngesikhathi sokushelela konyawo lwabo, ngokuba usuku lwabo lwengozi selusondele, izinto abazilungiselweyo ziyakuphuthuma. Verse 36. Ngokuba uJehova uyakubahlulela abantu bakhe, azihawukele izinceku zakhe lapho ebona ukuthi amandla abo aphelile, kungekho omunye ovalelweyo noma okhululekileyo. Verse 37. Uyakuthi bapho onkulunkulu bakho idwala ababephephela kulo. Verse 38. Ababedla amanono emhlatshelo yabo beliphuza iwayini lomnikelo wabo ukuphuzwa na? Mabavuke banisize babe sivikelo senu. Verse 39. Bonani manje ukuthi mina yebo, mina nginguye, akakho unkulunkulu ngaphandle kwami. Mina ngiyabulala bese ngiphilisa, ngilimazile kepha ngiyakupholisa, akakho ngophula esandleni sami. Verse 40. Ngokuba ngiyaphakamisela isandla sami ezulwini ngithi mina ngiyaphila kuze kube phakade. Verse 41. Uma ngilola inkemba yami ebenyezelayo nesandla sami sibambelela ekwahluleleni, ngiyakubuyisela impindiselo kwabamelene nami, ngibaphindisele abangizondayo. Verse 42. Ngiyakudakisa imicibisholo yami ngegazi, inkemba yami idle inyama ngegazi lababuleweyo nelabathunjwa, kuqala kuwamakhanda baholi bezitha. Verse 43. Yena nelani abantu bakhe ninazizwe, ngokuba uyakuphindisela igazi lezinceku zakhe, abuyisele impindiselo kwabamelene naye, enzele izwi lakhe nabantu bakhe ukubuyisana. Verse 44. UMose wafika wakhuluma wonke amazwi aleli ubo ezindlebeni zabantu, yena noJoshua indodana kaNuni. Verse 45. UMose seqedile ukukhuluma wonke lawa mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli. Verse 46. Wathi kubo, bekani inhliziyo yenu konke amazwi engiwafakazele kini namuhla eniyakuyala ngawo abantwana benu ukuba baqaphele ukuwenza amazwi onke alomthetho. Verse 47. Ngokuba kusiyo into eyize kini, lokho kungukuphila kwenu, nangelento niyakuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Verse 48. UJehova esekhuluma kuMose ngalona lelo suku ethi. Verse 49. Khuphukelani entabeni yase-Abarimi, intaba yaseNebo, esezweni lakaMowabi, emalungana neJericho libheke izwe laseKhanani engibanika lona abantwana bakaIsrayeli ukuba libe yifa labo. Verse 50. Ufele kulowo ntaba okhuphukele kuyo ubuthelo kubantu bakini njengalokho Aroni umfoweni wafela entabeni yaseHori wabuthelwa kubantu bakubo. Verse 51. Ngokuba naphambuka kimi phakathi kwabantwana bakaIsrayeli ngasemanzini aseMeriba laseKadeshi ehlane lasesini lokhu ningangcwelisanga phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 52. Uyakulibona izwe phambi kwakho kepha awuyikungena khona izwe engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli.